Indozo zomhlaba sobodlulwa zindodo Indozo
ayifani
sobodlulwa zindodo
Tina
Shanti famous, dina yo ne maling bano be yas thousand thales to bed. Bano be yas thousand ha be fulin. Haban bandi success to win. Gela klasha dingena, don dingena maling bano be yas zubu him to win. Bano be yas zubu ke kufin. Umkulu zumku be fulin. Ni yandazi galo, dasi funda isko. Daba I engineer, indazi kuba imot. Daishi yake lonto ndazobhala ingoma engasakhala ubhosi wami sithi ndiyamosha mna ndathi mculo dim nawe forever ndinyuka ndisehla
zungazundiyeke
sohlala sinje until death
oh, dinna, oh, dinna,
Bebendibuza ekasi ukubandihlele lendoni besidla engineering yakho uyeke lendoni bathi o black coffee ba flyer wena ushiyeke lendoni vele bajonge ndingayazi ukubanda kele lendoni cause ubomi ndiphila ibuzonibhalele enye ingoma ngoba ndiyibona xa ndihleli no letter siphelele sonke dina sisela umbomboti but siqhele nenkomo zonke ezi zinto ndizenza izange ndizenze before zange nda hike Zange ndaqhela nebhok zange ndazibona nelali oko ndandibhizi nesikolo gqiba ndafamous bendizoyazi elaphi intsokolo oko ndathatha ishawa bendingasayazi ivascom so ujawa nika ichance ndiphilela life ndayidayivela ngazo zozibini yangathi ndingumiss universe ngoku ndithi Westside, 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 Westside Ijo, langa ne langa besi Langa na pana jondi Na wono mdana endam Fuma na pana Hiko indawo endi Tanda ganga gali Tanda ngogu imta gali Tanda ngapa na ngapa amen Tena soba bende Sogo shulwa Shulwa zindotu ngo
Westside,
Westside, Tena soba bende Westside Sokuhlulwa, hlulwazi
Intozo umhlaba